nyaja emundu agenda lwanyise ebyali binigesero omwali efuga bbi wamu n'okutta abantu byali bingi okusosola mu mawanga wamu n'okubba obululu byali bingi okuteeka abantu ne babajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango abakuumi b'ensokozesa obubi emundu byebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko ayina bikiseemu ebyamulwanya byakiseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizeemu abange bikiseemu ebyamulwanya bikiseemu abeeyo mumugambe ebintu bizeemu Pana, oh, I can't get over Pankis at Gambas in Kamutora. Mukuba sent a yawade Baba when you pay. I want to come around to a few away. The people you had tried it as you send you. But so can't ebintu byanya kumanya si bya buli munnansi kati ffe abayimbiriza onoolaba gye binaatukomye nayenna bikiseemu ebyamulwanya byakiseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizeemu abange bizeemu ebyamulwanya bizeemu abeeyo mumugambe ebintu bizeemu ni bakwatwa nga nsonzi bawamba omwana wo ne bakusaba sente olwawo ziweereza ne bamugyako ensingo okuwolereza gwe babbako ettaka otwalwanga omubbi bw'oba olemesa abanene okukuza enseeno nagenze ekibuga mbi mugamba ejjuuzi neebana ku bannange banvumye nnyo nnyo kasajja gwa kasi kawuzuumya embaliga muleka atulumye aliko wanaatuleka twe twamukwasa omu mukama yaalimanya kati we baabiŋŋaanye kwe kuweereza omubaka nayenna bikiseemu ebyamulwanya byakiseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizeemu fenna tukabange muzeeyi ebyamulwanya bizeemu abeeyo mumugambe ebintu bizeemu nankabino tukambamuzeeyi ebyamulwanya byakiseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizeemu amala emirundi abange bizeemu ebyamulwanya bizeemu abeeyo mumugambe ebintu bizeemu abamulayi mumugambe ebyamulwanya byakiseemu ebintu bizeemu buli mabanga gambe ebyamulwanya bizeemu abeeyo mumugambe ebintu bizeemu fenna tugambamuzeeyi ebyamulwanya byakiseemu muzeeyi mumugambe ebintu bizeemu abanga bizeemu ebyamulwanya bizeemu abeeyo mumugambe ebintu
www.mp3ugandanmusic.com